Hina tuya, hina tuya, cheka mwane.
The African drum beat.
Kikuza uka, cheka mwane.
Back to look in the beer,
West Side Music.
My, there are daddy. The M Blues Park, P-Rex.
God, you know what I see. Kainye, kanyamu kilenga. Unumaka, cheka, hina tuenga. Kulibanga, ese patu yenga. Chamu kwa mai bana kula mamu yati tukasa ukeri nati enu wakwetu umizea
tuaku sauka cheka mwane tuaku ya na kuchaka tana ndungu musari
kafuwe mwari mama
tuaku sauka cheka mwane
kusauka na kusana mea tutakuchiliche sasangu
kakuya na kulenga na nyungu musari
ifa waile quacks the rock daddy ambaga put it up put it up shine chekana wangu na kwima na mchau wama speedboat wakangoza ule zau yes. Oho makishi wali kwala mika kwau kawa tefaza sala mama yami oyo fau chipunga oho chedi musandi kuhunga kushingo majatangi kafale slowly mukariko kingwa kumtala no munari toka toki toki yes tuwe chuku zao kape anamu anamu mahindu lenu vose na shi alamu na unu mwaka tuwa kubi kwa tavilapo na honda kuzanga
mameji kumuka filako yes
tuakuza uka chenga mwane tuakwe ya na kuchaka tana nyungu musari
kafwele mwari mama
tuakuza uka chenga mwane
kusa uka na kusana mea tuta kuchiliche
tuakwe ya na kuchaka tana nyungu musari
enu wakwe tumize mwatambangu weka sasangu
tuakwe ya na kulenga na nyungu musari
hey akingi ngomba wali fucho we mama JM Blues Party ifwa biseke we hamafo we mama let's go uno makangu na kwiza na mangonjo hauseke seke tukakinyine hosunjonjo momongoma pita na mingongo ya mivya chikungu fulunga nyamuongo kuluvale kwa biseke kanja chilendege cha ete hauseke seke kumundangu na kase chiwambangu na kase jisangu kumahinji ngwa kase yami makishi vechi kungu tuwa tulo gengu likuze kangwa sawa lako tulo kangweshi wako na ufuku na msana oho chilende china hete hongo chomuchana
kainye kanya mwadenga
unu
mwaka cheka ina tuenga kulivanga ese patu yenga tuyenge bana wachi nyama chamu kwa mai bana kula mamu yati tukasa ukeri nati enu wako sasangu
kakwe na kulenga na nyungu musari
chamalunga batu wa mamuzugu yatu wa mahazugu totuama totuama every time JM Rezij want the big yes.
Download it from westsidemusicblog.net
big shout out to Kikusi Filas Komandai yes mama jiga kumaninga mama jiga kwa kumono bro Rezij one Caesar one Kiko one Karin one just cup with and I command a zero one Luka see ya one Nado kuwa Dubai ata brunungwa kumonungwa kumono chingalala president kumu diesel see ya yeah. 5BC Westy Bachelor wata Vincent Ichinyama Eddie Kaflo Mende build it.